Kubali sote tuseme amina. Jamani leo ni raha. Madam Irene ni mapenzi, juhudi za kazi yako twazienzi. Hali kadhalika twakupa pongezi. Umekuwa mwalimu pia na mlezi. Kama mama umetupa mapenzi. Kuya kilo ni skuli, mana kulaga osi, mana kuboera, happy retirement. Kuya kilo ni skuli, mana kulaga osi, mana kuboera, walibu happy retirement. Karibu mzini, mama uze uoye. Laga anao, ni David na Steve. Magina ebeti, na mzukulu opato. Uzire nyumbani, happy retirement. Karibu nyumbani, happy retirement. Mero hosini, unaimba, unavina, unaraha. Happy, happy, happy retirement. Unakuvoyera maisha mazo, ukaishi kwa furaha. Happy, happy, happy retirement. Mero wasini, unaimba, unavina, unaraha. Happy, happy, happy retirement. Unakuvoyera maisha mazo, ukaishi kwa furaha. Happy, happy, happy retirement. Sote shukrani, simrudie Mola. Majaliwa amesha kubali, sote tuseme amina. Jamani leo ni raha. Madam Irene ni mapenzi, juhudi za kazi yako twazienzi. Hali kadhalika twakupa pongezi. Umekuwa mwalimu pia na mlezi. Kama mama umetupa mapenzi. Kuya kilo ni skuli, mana kulaga osi, mana kuboera, happy retirement. Kuya kilo ni skuli, mana kulaga osi, mana kuboera, walibu happy retirement. Karibu mzini, mama uze uoye. Yema tulaga anao, ni David na Steve. Magina ebeti, na mzukulu opato. Uzire nyumbani, happy retirement. Karibu nyumbani, happy retirement. Mero hosini, unaimba, unavina, unaraha. Happy, happy, happy retirement. Unakuvoyera maisha mazo, ukaishi kwa furaha. Happy, happy, happy retirement. Hapo, letira. Sikia utamu. Chiza, 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 chiza. Cool. wapi retirement. Unakuvoera maisha mazo, ukaishi kwa furaha. Happy, happy, happy retirement. Nero wasini unaimba, unavina unaraha. Happy, happy, happy retirement. Unakuvoera maisha mazo, ukaishi kwa furaha. Happy, happy, happy retirement. Ziki Studio.